hip-hop nimekaa na rap kwa sababu inatoka kwa hati meshikana kama gam manze ebu kam ebu check in kwa church atutali kuna nane kakuna watu bas wewe wazuri ama wewe wabaya ndo shide na maliza ma MC na ma pastor mini mechoka kuambiwa ni ruke mini mechoka kupigishwa kelele mini mechoka sana tazama mbele nitawapa ujumbe wapende wasipende wakitaka wameze ama wateme nisitajali tuzo langu liko mbele lazima nitawambia mana wamezowea kuangalianka quantity badala kumelia quality free kama windvein express kama email niko happy sana ku express what I'm feeling na red kama red set and tick kama insect for class mini prefect example ya respect humble no nonsense don't listen to nuisance wadi yangu ni final ka full stop kwa sentence uso ni innocent speech ni magnificent distant ka causing disturb but not cussing pole kwa kazi uko messed up kiasi cheki kizazi kwa moto kapasi kiwacha doa wazi wanatoka kwa kasi leo ni Fred buda wapi zo kaki salvation ni ya God alitupa bila do ndo pop minasema make it troll as you know yeah. Kwa jani na nichunga usimestu sita pretendi unaimba vizuri unapiga kelele na unaleta huzuni mistari ni mikali ndiyo nimekubali unajua kuwa nikelo na vena na mizane beat ni kali mambo iko shuare so unashindwa shida iko wapi toka uanze ujai tupa ujumbe siku zote turuke na tupike kelele wakati maneno mengine hayasikiki na vaze ngine sometimes azeleweki kutowa mziki mkuzo maskini ni kitu imezidi na inaleta huzuni ni time ya activity sani reactivity na keep reality ni kiwatch eternity ni click activity ni yogope kikamiti nizuye calamity the devil kwa society na chana na majority ni photo personality kupiga magoti ni ombe minority ni ad opportunity watu wapate tanity ni roll this law na cheku flow na show talanta ni ya God alitupa bila do ndo pop mi nasema make it run as you know yeah.